xarunto farsamada xirfadaha qoonta iyo tababarada koonfur galbeed soomaaliya xarunto wasaaradda hanraabta koonfur galbeed ku qabatay kulanka wacyigeli ay gabdho dhibaatooyinka laku dhahlow isticmaalka daroogada iyo in si qaldan la adeegsada aaladaha tiknoolojiyadda iyo baro bulshada. Ujeedka kulanka iyaku ay kuleed markii iyo habadeen bilaanta isticmaalasa daroogada iyo dhibaatooyinka bilaantiyo kulkulmaayana baro bulshada, taasina iyo qabad keeta nololiyo iyo tan bulshada kala. Mulki Ibrahim Ahmed, gudoomiye ku-xigeenka xarunta farsamada xirfadda aqoonta iyo tababarada koonfur galbeed Soomaaliya, oo la hadlay bilaanta kulanka wacyigelinta la sameeyay iyo waliba ay ku digtay inay isticmaalaan daroogada isla markaana si qaldan isticmaalana aalado baro bulshada iyo tiknoolojiyada oo marka dambe saameyn eedan adag ku weelada koorta.
Iska koyne wali ayaa maadaama oo leeriya hol badan magaalada markii la dhexgalay, gaar ahaan haddii gobolada madii oo walyar service ay wala suubi ya wali la aragay in daroogada meelay ka badatay, hata kuri leey horti markii hore loo ogaay hata gabdhaha hata la sheegahay in walaaga safe wal xuma yihiin iyo in walaagu oo internetku hada gabdho la ka hadlay oo markasta bal leeraw sabar hata banaanka la ku qaaday qortina daahir ku tahay walba ogaayna la ka sheegow walaaga say muhiimada ee ka ninku oo hata boorka ka qorinya iyo in walaaga say go si ku sheegna oo walaay la si ku sheegana si fikirkaas ay qaadataan waana ka amar fadlan yafadan wala gabi imaam muhiim banaan isku weeri barnaamijyada kala riyada in isku kooyo doonay in isku aragay doon markay qorshigaana wali ayaa in uu walaago oo dhibaatada oo daroogada lato iyo dhibaatada leeyahay internetku oo baahidiis hor leen dareerte shalay gabadha kuri leeray gabdho ah dhike mise gabdho baad ka haysta leeray geek hadda may roogna inta gabar gabar wal xasaartii la aray mise gabar gabar wal ku sheegti leer dhibaatada sadaraarta markaa walaalnay qasabay unaada inuu ku hadalno fadaan ya baabka sahay
aanu kumid ee gabdho ay ku faa'iideysteen wacyigelinta lan sameey ya sheegeen intii oo qaadadaayna talooyinka iyo wacyigelinta la hanjeediyo keyada in iyo markaasay daroogan isticmaalna iyo aalado baro bulshada oo si qaldan lan isticmaala walina iyo balan qaadana in bilaanta kala deersii doonana
marka hadana walaad ogaayeen hoobaad meel la reey meel ka sheegay erta mis qofki dibkaas adan jeesid oo uu sameel bulshaan dhaasrimo kor family sheen dhaasrimo kor walan qofsada kor mustaqbalan sameysada kor dhibaatadaas ay marka ay sababan adi sababan ah way walaas adi gudbiid walaas adi meel dheer deersid hadii qofka walaal kaas la waadi ad meel aad la kaaf jar lahayn dhibaatadu sameeyso hadii ma ka dhil lahayna marka walaaqay la hagaaday wal buunbuunay wal wiinay qof kasta si qaaday si qaaday marka walaa si faafayn qofkeena family sheena deeras family sheena taway ariri kanaydaas la noolashadii xaafadii mis deegaanka mis meel uu deganay goobti ya ariri kanaydaas waayo may balaaray gabarti oo sisil habeelay aadiyay mis aawshe mis abtishe mis walaalshe leeray mis walaaliye marka la noolashada bulshada dhatay ba dhibat dhibaato keyta marka dadkeena way ba social media si la yare waba meeba ka aalaan aalad walwal balan isticmaal qor hata qofow weeragaasay dadka badana oo aan ka social media isticmaalo meeladii fadaa meeli maraayo meeli ku qoyo meeli in jeedan qaadi oo family show unoon turoono shal barnisa marka walaa oo saameynta social media ku midayta waa qofkaas ay digeek oo subara bulshada suurna mas walaas uu santabeena ma ogaadalaan meel isku nooli ma ogaadalaan meel isku jiifado ma ogaadalaan meel isku jeedisa hata weeba dhig kortay in meelasey daba meel la reey dhibaato oo nololtiis ugu qoyd waayo in daba gal laha kasoo biyo dhig kortay hada beertay just weeba in jeeda meel hebel beertay qofkaas ay markii la ku yaab in dad oo meelasey mis raadsaday meelina yeesa meel la reey hor meelasan ku raha dhig kortay marka in la xakamay social media isticmaalo shee qofka markii uu walaagas adiga arag hada su'aal ahaan hada butlan gabar oo qof oo af dheer leero waa baa qaadayna sabraanta qaadayeen hadhikaayeen walaa quraayeen hadhika sisaas leen haati walaa haa iska daraayeen walaa bay sheegina cudur amalo cudur hada markii deegaanka ku dhisadaa deegaanada kala moon faafa saas amalay geeg meelo ka bilaabada masiibada meeli kalaan iyaba is sheena sabab hada bay dhawi koonta dheerti hofol bun oo aanay la qaaday meel kale hebel 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 sudu sudu meel is meelasu sisa ka shaqeeyay sisa wal weeli meelas meek rikor of kaas family leysa family chain social media isticmaalaha dhigorto waa reeran leey qofkaasi haasadeey in haasay meel la social media walaasada dhigta dartis in may baa u sameelare amburburo dhigorto
mudooyinkeen ka dambeeyay wali ba la aragay bilaan badan oo isticmaalasa daroogada iyo aalado tiknoolojiyada iyo baro bulshada ayo si qaldan isticmaaleen taasni waliba ay saameen kreebtay balaan badan oo markaa sumcad iyo sharaf kale bulshada dhaatiye kulankan wacyi gelinta iyo waliba uu soo hoosan dhigay balaanta markaasi ya dhibaatooyinka kulankayna baro bulshada.